Indaba 81. Ukuthembela kuNkulunkulu. Cishe abantu abaningi kakhulu abasohambeni olusuka eBhabhiloni abaye eJerusalema. Kodwa uma befika, iJerusalema liyinxiwa elikhulu. Akuhlali muntu khona. Ama-Israyeli kufanele aqale phansi akhe. Into yokuqala yakhayo i-altare. Lena indawo angasanikele kuyo kuJehova. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, ama-Israyeli aqala ukwakha ithempeli. Izitha ezisemazweni aseduze azifuni ukuba ama-Israyeli alakhe. Khona-ke zizama ukwesabisa ziwenze ayeke. Ekugcineni lezi zitha zenza ukuba inkosi entsha yasePheresiya imise umthetho wokuvimbela umsebenzi wokwakha. Kudlula iminyaka. Manje sekuyiminyaka ewu-17 kusukela ama-Israyeli abuya eBhabhiloni. UJehova uthuma abaprofethi bakhe uHagayi noZakhariya ukuba batshele abantu baqala ukwakha futhi. Abantu bathembela osizweni lukaJehova, balalela abaprofethi. Baqala ukwakha futhi nakuba umthetho uthi akufanele bakwenze. Ngakho isikhulu sasePheresiya uthathe naye uyeza ubuza ama-Israyeli ukuthi alithathe phi ilungelo lokwakha ithempeli. Ama-Israyeli amtshela ukuthi ngesikhathi seBhabhiloni inkosi uKoresi yawatshela ukuthi hambani niye eJerusalema nakhe ithempeli likaJehova. Uthathe naye uthumela incwadi eBhabhiloni abuze ukuthi uKoresi manje osefile wakusho ngempela yini lokho. Ngokushesha incwadi evela enkosini entsha yasePheresiya iyabuya. Ithi uKoresi wakusho. Ngakho inkosi yabhala. Vumela ama-Israyeli akhe ithempeli likaNkulunkulu wawo. Futhi ngikuyala ukuba uwasize. Eminyakeni ecishe ibe mine, ithempeli liyaphela, ama-Israyeli ajabule. Kudlula iminyaka eminingi. Manje sekucishe kube iminyaka engu-48 ithempeli laphela. Abantu eJerusalema bampofu, umuzi nethempeli likaNkulunkulu akusekuhle. Emuva eBhabhiloni, umIsrayeli ongu-Ezra uyezwa ngendingeko yokulungisa ithempeli likaJehova. Uyazi ukuthi wenzani? U-Ezra uya ku-Aritayishashita inkosi yasePheresiya. Le nkosi enhle inika u-Ezra izipho eziningi aye nazo eJerusalema. U-Ezra ucela ama-Israyeli aseBhabhiloni ukuba amsize athwale lezi zinto ziye eJerusalema. Abantu abacishe babe izinkulungwane eziyisithupha bayahamba. Banesiliva negolide eliningi nezinye izinto eziyigugu abaziphethe. U-Ezra ukhathazekile ngoba kunabantu ababi endleleni. Laba bantu ababi bangase babathathela isiliva negolide bababulale. Ngakho u-Ezra umisa abantu ndawonye njengoba ungasubone kulesi sithombe. Khona-ke bayathandaza kuJehova ukuba bavikele ohambeni lwabo olude lokubuyela eJerusalema. UJehova uyabavikela. Ngemva kwezinyanga ezine zokuhamba, bafika ngokulondekile eJerusalema. Ingabe lokhu akubonisi ukuthi uJehova angabavikela laba abathembela kuye ngosizo